Sergeant, had to ask you why. Why my love with? Why my love with? Why my love with?
Saka koma besi ziku yena Munani ya mbendare nani kuza kura njare Munani ya mbende unga taize kitilemba Mushito so waka hanzi kukura matemba Anjua kufutika kujibatala ni matemba
Why? Why my love we?
Ife ati kope mwina nitawile kunja kwa mwenye china bunja Ka pasporti gaja sana kweza sontengo Sosea nkalo njeza bano zina lowa ntano Kisa kumana so pantengo wakache Dalila inde yo mana wambawi
Why my love why my love we
Malao kala kwatu nikutabika chonchiwa.